Baraka music.
Music don't
she wanna console.
Fucking Godfather got goodness and grace.
Fuate mimi. Nikitoka nikiritani, nikipatana na mafans, na nikitulia kejani, na hizi kama niko fine. Nikitoka nikiritani, nikipatana na mafans, na nikitulia kejani, na hizi kama niko fine.
Wema wako unafadhili zinifuate mimi. Wema wako unafadhili zinifuate mimi.
Na baraka zako na rehema zinifuate mimi. Baraka zako na rehema zinifuate mimi.
Zinifuate mimi. Zinifuate. Zinifuate mimi. Zinifuate.
Shaka.
Yo zinifuate, fuate, fuate, zinifuate mimi. Yo zinifuate, fuate, fuate, zinifuate mimi.
Yo! Fata Evo la kitwai koni fata mina kata. Enemies fata tabu koda na waskata. Enemies fata tabu koda na waskata. Music look tana baraka. Go win my soul, stock it was not attacka. Vile tunatok na pia vile situnaka. Vile tunatok na pia vile situnaka.
Wata uwepo wako ufikie wale. Wata baraka zako usifikie wale. Wata uwepo wako usifikie wale. Wacha baraka zako usifikie wale. Wema wako na fadhili zinifuate mi. Wema wako na fadhili zinifuate mi.
Na baraka zako na rehema zinifuate mimi. Baraka zako na rehema zinifuate mimi.
Zinifuate mimi. Zinifuate.
Fuerte.